sithi tanki mpilo, tanki mali, tanki tiko. Ntandazela babe nami uthando lwabo lungiphimpiko. Angithu yazi ngihamba ningilosi, sikuphu sihlale sihlabo kwephone. Sithume ngasithatha ke lesa ngisona. Asike sithi tanki mpilo, tanki mali, tanki tiko. Ntandazela babe nami uthando lwabo lungiphimpiko. Angithu yazi ngihamba ningilosi, sikuphu sihlale sihlabo kwephone. Ziyo nobonga mahlusi ngako ngithi tanki tanki esami isikopile endlela iqondile uthando ukhulile umdala bashize ebaphumelele tanki tanki esami isipholile endlela iqondile uthando ukhulile umdala bashize oh manje sijabulile sijabulile bavumile bavumile manje angathembi ukuthi impilo seyishintshile sijabulile sijabulile bavumile bavumile manje angathembi ukuthi impilo seyishintshile
bangi bangi lazi bangi to get my money I fed hanky panky molasses panky molasses panky.
Bashize ebaphumele
hanky panky lossy panky lossy panky.
I got plenty, I just got another, I'm sure you wonder.